yaha warta himɓe leyɗe seede yawo caka leyɗe mu'en wala no waɗira hano no ɗereji mbi'iri ɗum. Ɗereji ɗiɗu duuɓi mu'en lasoy ɗiɗi ni ko binda tabbintina nder hawrinogon waɗani ton Dakar. E giɗe Amadou Boulama Thierno arriɗo fillo ummade leydi mum yaade leydi gon ton nder Alternative Espace Citoyen, fedde jinganore himɓe leydi ɗum rafi ɗo tanade haala fedde leyɗe duniyaru jinganore hakke ɓiɓɓe Adama.
La CDAO est une forteresse.
CDAO kañum woni joɗorde ɓiɓɓe leyɗe kawurɗe e muɗum ɗum endam ɗum du konna no dara hono talki joƴƴina to enen Dakar.
Ɗum e narral gaɗagal Dakar gal wi'i
droit de résidence et d'établi.
Neɗɗo fuu jiyaɗo e leyɗe ne wodi lawol yiilo no yiɗiri fuu kañum e are muɗum nder leyɗe kawurɗe e CDAO ɗen endam fuu. Joni noon leyɗe tawaɗe nder CDAO ɗe ene tawɗa laabi goɗɗi kase goɗɗe mbawi tokkude gam batte yiwude na haɗude ɓi leyɗe CDAO ɗe naata leyɗe mabɓe ɗum du konna ɓe mbawi ɓe kala haala ndenaguna dow filla cella ɓiɓɓe adamaɓe. Tamadu kondanne noon hana talki ko leyɗe kawri joƴƴiɗi no ɓuuri ko leydi gotiri gam battal kur mawdu joƴƴinaɗo leyɗe duniya dow filla keɓtol koye himɓe ɗatol mum sappo e tataɓol hokki laawol wiide neɗɗo yiilo to yiɗi fo e duniyaru yaade e kulle muɗum. Hande nde neɗɗo wiyani yahan nder leydi gon jaaɗo e leyɗe CDAO ɗum laaton to ɗum torra sanne
nde ɗum e wonno waɗa ɗum
cela e di
golloɓe sarusuji taɓe nder leyɗe enna dow muyaɗe mumen ɗum woni ɗum waɗan kamɓe ndi woni ngalan tokka talki ɗi no wiiri hooreɓe leyɗe ɗen enna no andani ɗum saabu wakkati fo no holle ko wonno waɗa nder leyɗe enna e dow keeri leyɗe ɗen endan
e giɗe maɗa. Ɗum waɗi ardiɓe leyɗe ɗen ngala no mbiya goɗɗum
to ko milamin woni raffi darade waɗa saria fa woɗani noon saabu jonin police na togueri goɗo gondu e nder kiloji ujune hakkude muɗum e gallude lamore nde enna no jogui marfa mu no jooɗi ndene ɗon enna no wawi wiide kanka kal laami ɗo ko yiɗi fo ɗum watto mota ƴuwoy ka lume fadde mo warde ñemey neɗɗo fo anda keero ko jomum hokkoto e dow laabi ɗi ko heɓa yetto ɗo Niger e hoore mumeɗen andi eɗen godi hono majjum sanne fei e hokkoɓe habaruji ɓe gomnati ɓe wurtini haalaji ɗin minen jingonoɓe ɓiɓɓe leydi mumen du konno wakkati Allah humin kalan himɓen tewto ko watta ko tawe dental leydi Afrique waɗama ka noon woni ɗum wala e ɗum waɗa ɗo en ƴeɓani joni dental leydi Europe waɗi joni fa durwidi e dental leydi Amérique mawgal ngal endan hooreɓe meɗen faama ke kamɓe ɓe to ɓe gonaɓe tefa ɓe cende en heɓa ɓe dawrana en no hanno tawi ɗum enda ɓe paami ɗum fa wuuɗi
malheureusement no chef d'état ne le comprenne pas.